old friend and shaka.
Afiri wa kumayati, kuzo kuna wanchito wa bayati. Pana mupeza anda Freddy, afikiri na iwe bayati. Masuka mwana wao ize mpupu, wezo musi ya iwe na Freddy.
Sungazi ye kuzwe na shaba, ati mtabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na shaba, ati mtabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na shaba, ati mtabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na shaba, ati mtabibiza vili chabe wino.
Bize pa mande, nishi kwacha, kabwa kachoka Kamulanga Freddy, akirina, imwe bayadi.
You are Freddy, you're supposed to be in my bedroom.
Na ye Freddy, imwe zizi. Akungamu, pangono, pangono. Afika kujaka yambo msovelesa.
Can you massage me?
Oh, na ye Freddy, sana tayentami. Kata kata, imwe bwino bwino. Balasti pake,
what are you doing, Freddy?
Oh,
na Freddy. Sungazi ye kuzwe na nshaba. Atimzabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na nshaba. Atimzabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na nshaba. Atimzabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na nshaba. Atimzabibiza vili chabe wino.
Kazen kazen kukatana katana. Kazen kazen mahagi mapeki. Kazen kazen kongo seka seka. Uku komzanga unapasa na mabumu. Pachi bululu pachi kazen
yeah.
Hey. Brother brother ati ndine mongu. Ndine brother natatembe nuka. Kumsia imwe na mpobo. Palasti ati I'm tempted.
How can you be tempted?
Yeah. Sumala siye na nshawa.
That's right.
Yeah.
Sumungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino. Sumungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino. Sumungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino. Sumungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino.
Apa panepa wakazi wao. Wanachokapo, wanaenda kumunzi. Wanasiyapo, imwe mpana wabo. Aba valeba na kamula mukao. Batoka kushito, imwe valema. Batandu Mr. Bean, wango seka. Kabwela kavala, nishi kavala mimi. Kambu wauza imwe, chosa mponi. Eka ikabo blue, wakaya shambama. Kawapwe zambu, katawila kubedi. Wako mkambu,
Sungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino.
Afiri wa kumayadi. Wenzo funa wanshito wapayadi. Bana mupeza muzanga imwe Freddy. Azikiri na imwe bayadi. Masuka mwana wao eze mpupu. Wezo musi ya imwe na Freddy. Sikulina vina chitika imwe.
Ma, daddy, look at this one.
What
look
has he
at
done?
What he has done to me.
You, what do you say? Freddy, I trust Freddy. I trust him.
Sungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino.
Kuzwe na nshaba. Ati kuzwe na nshaba.
Sungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino. Sungazi ye kuzwe na nshaba. Ati mzabibiza vili chabe wino.